Kampala Webale kutawaganya bantu abamawanga genjawulo bali mu Kampala Zendaba abantu buli omwana musa munne henga muganda we Abanyirira abalungi ab'empisa entungi tebalye Bakola na mani, teva malira bisera Bisera Yeyo site Kampala,
Boriotia Kampala
Kampala,
Boriotia Kampala site
Kampala Yeah,